Agulumizi wenga nyo mutonzi wakwe, atendereze wenga, awe wenge titiwa, mama wanga kondaka musingenga, mundimi zago, uwe wangu.
Jajaba mweya na teyeganya,
teyeganya
ya chitumusaja ya sumulula,
ya sumulula,
nino mugu kwa kumbwa nyabonya, na kutikula kule mirimu jange. Mweya na teyeganya,
teyeganya
ya chitumusaja
ya sumulula,
nino mugu kwa kumbwa nyabonya,
nemoku waba ngankole bitali ya butuki. ahagaze ku rutembero esala zensaba n'okwegayira kwae kwonna kitange kiriza nyimviremu ekitangaala eky'obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri sirekerenga okwekwasa awamu n'okwesembereza kubanga gwe kkubo gwe mazima ag'obulamu obutaggwaawo wanga lamula omulisisenga obweza n'emirembe.
You have the music.